Shafanya kuniongeza shida ni kulewa bana shida sio pesa
yo nami aba ba nami aba nami aba leo silali nyumbani nami aba nami aba nami aba nami aba nami aba leo silali nyumbani nami aba
Akelebeta dati wana meka kati Otake otake na funga kamati Na mikoko ya gishua Na nyonga tairi uwa Kitambia chapa ya muwa Mutenge baridi murua Na shushia na nabeuwa Na kucheki we umekenuwa Na shinda mutini kwa chini Baya watoto kwa mdini Na renga visota tisini Esabu utakuwa nayo akirini Mupe 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 Lizungu kelini kote Mupe mupe Mope mope rizu nguke rinigo
Lelelele Lelelele
Yo Nami ya ba Nami ya ba Nami ya ba Yo sila nyumani nami ya ba Nami ya ba
Yo
Nami ya ba
Nami ya ba
Nami ya ba Yo sila nyumani nami ya ba
Leo nafungwa pochi Nafunga ba, nafungwa pochi, we, nafunga ba, leo, nafungwa pochi, nafunga ba, nafungwa pochi, nafunga ba.
Umkombozi, umkombozi, nambari na jupa utapigwa pochi. Umkombozi, umkombozi, nambari na jupa utapigwa pochi.
Apple.